It's 9-6, baby. Call na nekosha, window faraja yangu usawa huu. Mangina lini tocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundia menjiletea wewe, navu nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Choka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Kisu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. I know young baby tight. Oh my girl, you're on fire. Moyo ni mwangu sitoweka wimbo ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba shawafanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiachana Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wende wife.
Sipenda ni ugomvi, love for you, I can fight it.
Mama unaniweka road
juju.
Nataka twende town kwa miguu. Penzi lako na machanganya na juju. Na kama shule we ni chuo kikuu. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. We know young baby tight.
I'm on a nweka road
juju.
Nataka twende town
kwa migu.
Penzi lako na machanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga.
Oh my girl, you're fire. Moyo ni mwangu sitoweka wimbo ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti.